Esule yokuna. Na yomu ya yogira lwatu nti na kwezo oluvanyuma wali bawa baliva mukukiriza ngaba ulie mio ye jichamia no kuigiriza kwa aba setani kulobu na mfusi wa aba limba ngaba okebua emio ye jawe nga nechume echocha ngaba wero kufumbiri ganuanga elanga bala gido kuleka ngevirivwa katonda vya tonda vilirwenga mkweba zaba kiriza nebategeera ddala amazima. Kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi, so si wali kya kusuula bwe kitoolebwa n'okwebaza, kubanga kitukuzibwa na kigambo kya Katonda n'okusaba. Bw'onojjukiza ng'abooluganda ebyo, onoobanga muweereza mulungi owa Kristo Yesu, ng'okulya mu bigambo eby'okukkiriza n'ebyokuyigiriza okulungi kwagoberera. Naye enfumo ezitali za ddiini ez'obusirusiru z'obaolekanga. Weemanyize ng'okutya Katonda. Kubanga okwemanyiza kw'omubiri kugasa akaseera katono, naye okutya Katonda kugasa mu byonna, kubanga kulina okusuubiza kw'obulamu obwakaakano n'obwo obugenda okujja. Ekigambo ekyo kyesigwa era ekisaana okukkirizibwa kwonna, kubanga kyetuva tutegana ne tufuba, kubanga twasuubira Katonda omulamu, omulokozi w'abantu bonna okusinga w'abakkiriza. Lagira ng'ebyo obiyigirizenga. Omuntu yenna takunyoomanga lwa buvubuka bwo, naye beeranga kyakulabirako eri abo abakkiriza mu kwogeranga, mu kutambulanga, mu kwagalanga, mu kukkirizanga, mu kubanga omulongoofu. Okutuusa lwe ndijja, nyiikiranga mu kusoma n'okubuuliriranga n'okuyigirizanga. Tolekanga kirabo ekiri mu ggwe kye waweebwa olw'obunnabbi awamu n'okuteekebwako emikono gy'abakadde. Ebyo birowoozenga, obeerenga mu ebyo. Okuyigirira kwo kulabikenga eri bonna. Weekuumenga wekka n'okuyigiriza kwo. Nyiikiranga mu ebyo, kubanga bw'okola bw'otyo, olyerokola wekka era n'abo abakuwulira.